Once I chimune da no no.
Nene bumpayo sawa, cause I'm on fire. Tuachi mwana kumkabia, nutampa dawa.
Nina kupenda ila wewa unauhakika. Roho yangu ndani inalalamika. Nako penzi kwangu imekuwa pata shika. Ninaomba dada unipe dakika. Katakata lakini takupata ne uligena wanja kusika langa kuenja safari ya mapenzi najua nitafika ne uligena wanja kusika langa kuenja.
Girl, you know you belong to me, even if you run.
Nitafika, ne uligenda wanja kusikala ngakuenja.